Klasa ngapi?
Lufa vipi bana, mbona leo umejisahau na ile simu ya jana? Kwa maana si unajua alitucheki Obama, amesema leo tukutane port ya Dar es Salaam. Kwa maana anataka tuni mbele tukutane na young thug Kendrick with it, Rizzy voto analia, wanataka drug na mi kwambia swezi kuja, labda swepo nanili, cause nanili mimi simtimi. Shambia sifanyi bila wewe, wale shambia sifanyi bila wewe, mana biti zao zinajirudia kila siku. Big Sheva na kuja kwenda airport, siyo nisho.
Kama naropoka man, nitafika ipo siku, siku indo ndoto na yoyota man, itafika siyo issue, issue.
Bati yao wange nyutengeza wa New York.
Hivi umebeba ngo za BET au umeanza wembo kila siku TNT? Kitonga tatizo mtonyo mitachoka, tawika mwanangu dedi fasta situ tachomoka. Wenzako rembi chezea ndege, na kuacha mwanyamala ubaki na mwanao chege. Baki na chege, baki na chege, mwenzako naenda pona kina tago tago baby.
Siyo kama na roboka man, nitafika ipo siku, siku indo ndoto na yoyota man, itafika siyo issue, issue.
Bati yao wange nyutengeza wa New York, ningezali wa New York. Bati yao wange nyutengeza wa New York, ningezali wa New York. Bati yao.
Oya, wanangu tumefika poa, sio wanangu, nipo na wanangu tumechill, nini hapa panda za New York City. Shout out kwa nangu, narudi bongo nangu, sio wanangu, Georgie Poji, Georgie Dagi, Freddy Boy. Bro, nangu, yes, you, yes, you believe that. Apollo, OG, the
better. Mama,
Zolo Akita,
Mama, Mama, Mama,
Mama, we,
Dandorin,
Mama, Mama, Danunda, Danunda, Mama, Mama, Ulaya, Ulaya, na ugoba, Ulaya, vini, jamani, narudi bongo, nimeshindwa, like, nimeshindwa.
Who are you know?
This one for baby. We got Lupa by the way.
Woo.
This one for baby. Y'all already know. Step up.